Sofia ni misikirumbe Ibikate vire kevye tuliko kativipia Moje tusanyuke kumko batu tikite Mukolane muko wakite musanyuka Faba kuipe tulina pate ndekenyo Iko mto alikune ninyo Ateka jumba ya baso limpia Good drums, kui coaches, toko jifrede Ateku rigi momo kunja safi kwimba Wengira mtini munda kondia Wengira mtini munda kondia Wala tulina batini ya basi nukufa Anuti ya se
Never come.